Sikwelushwele Ngiyashweleza kunini nabantu abadala Ngiyashweleza kunini nabantu abadala Umina dala Umina angzama Ukuhlisula ngengazla suswa ubani Umina dala Umina angzama Ukubulu mlile ngazwa kala ubani
Ukaliko falaika Ubusuku bonke Angisakwazi nokulala Abathakathi bami ngayidlala ekhaya Ah Ubusuku bonke Angisakwazi nokulala
Babu so bad, so sadie. I'm a big girl, and I'm so bad,